mugira ubwenge ariko eh nta soni usapana
Amidi na kolisha na double G once again
Bye boy killer